Music Africa.
Yeah.
Kademo.
Pop T, I got
you.
Made this. It's J Cash. Apaeli so.
Ine chinyao, vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafuno ni pula.
Ine chinyao,
vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafuno ni pula.
Ine chinyao,
nina vikotu chila teacher. Ni wajela muma nyimbo wakanificha. Nina vikotu chila teacher.
Choka.
Ni wajela muma nyimbo wakanificha. Ni kwa pula mabiti paka ya vimba. Nilipale voyene wakaribo fika. Ahra. State of mind yanga ni sobi bossic flow. Dr. Kamba ya kwela CD4. Zilofoni wata mangisa chila ilai. Every year ni bwela festi munga January. Heavyweight mgemu nfela kwa BIG. Flow yanga iliko hard you can sleep on me. Ni wakonka one by one ni matezi paka. Kwenye wapangila drama ndye kwenye pezeka. High voltage, vocal transformer. Wana class nina diglimu, vocal nina soma. Time is money, se wallet ni mkoloko. Swafu na nipite, so waniko mela loko. Nitanda mika mabaz, niplikea mabloko. Karia yao nisiliza munga sopo. Vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafu no ni pula. Vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafu no ni pula. Nina vikotu chila teacher. Ni wajela muma nyimbo wakanificha. Nina vikotu chila teacher. Ni wajela muma nyimbo wakanificha.
Jile chinyao ni wajela munyimbo wakanificha. Halo Sean kote upiga. J Cash mula vorapa hapa ni teacher. Hapa zonze zeti chosa ni kupitia. I'm cooking in the kitchen like on a daily. Pachezela ni vomo chosa china if you dare me. Sini vipwe lako, fuck you nigga pay me. Hapa ili soti rapa fuluti na peni koma. Tili sefu, pabobani Miami. Nina bunki sa magelo nilikupanga nani. And don't keep my money longer than my journey. Nina matiki kweni Brenda na Yvonne. Npasa drinki wantu wapende ka fulu dopji. Na ujama rapa wena fulu dot. Plus mind how you talk when you approach me. Apa ili so cash na pop tindi.
Ine chinyao, vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafuno ni pula.
Ine chinyao,
vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafuno ni pula.
Ine chinyao,
nina vikotu chila teacher. Ni wajela muma nyimbo wakanificha.
Ine chinyao,
nina vikotu chila teacher.
Navi.
Ni wajela muma nyimbo wakanificha. Ama ziba nkambu rapa ndine punchline machine. Ona flow yanga mweni sungila clean. Mavesu chila bible ne messiah kumabu. Isioli zila mubondi pali mubali. Kekanya mamine fama lafu sinidimo. Gelo akainda siniwala na jailo nkala zingu. Kalomantiki mpangono savage unapakamo. Ngatumvela mushe munga inepunkamo. Munita ila time munga manzi muli list watch. I bring the fire then I make the whole street hot. Nifuna shoyo suja mwana wasa stadium. Kwa tifu tubola the way make bay come. Namvela kuli wena funo nyonga territory. Vambo pita na muzuwa wa makokoloji. Bafuno testa flow ili sweet munga keki. High flow waisa kila na wateki.
Ine chinyao,
vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafuno ni pula.
Ine chinyao,
vela punchline ni kwa pula. Ni wauza monfire, swafuno ni pula.
Ine chinyao,
nina vikotu chila teacher. Ni wajela muma nyimbo wakanificha.
Ine chinyao,
nina vikotu chila teacher. Ni wajela muma nyimbo wakanificha.
Ine chinyao,
ni wajela munyimbo wakanificha. Halo Sean kote upiga.
Ine chinyao. Ine chinyao.
Isioli zila mubondi pali mubali.
Ine chinyao. Ine chinyao.
Managers Mr. Zimba
Kademo
Costina Zekbali Kesko na YB
DJ Showstead.com
Commander Alibaba.
No doubt.